This should be played at high volume.
Yes. You tick. Chuck's way. You tick, I'm trying to put Mrs. Anderson. Baba, I'm going to go to the bottom of the house. I want to know competition. So easy for me. Woo! Check it. Ayo, elokishini, boxing, khona isibhamu yesokisini, ekhontini, esportini, kufa umuntu ejointini, olova basempumalanga, bashaywe omunye intanga, khala ama-oledi yaziwile awabonanga, akukho ubufakazi, akekho okhulumayo, icala livuliwe kodwa akekho olivumayo, oledi liyakhala linsase kuhambe ebusuku, asikwazi ukuyeka, sihambe usuku nosuku, asazi ukuthi namhlanje kuzophela kanjani, ubani ozosala ngempela kuzokwenzekala, come on. Ayo, just drop it, man. It's too hard for these people, man. Just drop it, dog. Alright.